Kunezinto ke bangcwele ezimbalwa ngifuna ukuyithinta masicabanga ngenkomfa yayizolo. Ngizoya nje emavesini ahlukahlukene ukuze nginitshele okusemqondweni wami. Ngicela siqale kwabaseRoma chapter 12. Into yokuqala engifisa ukuyisho ukuthi kubalulekile ukuthi siqhubeke sikhule kulento okuthiwa iChristian empathy. Empathy uchaza ukukwazi ukuyifaka ecathulweni zabanye. Kubalulekile ngoba besikhuluma ngomshado izolo nabantu abashadile kakhulukazi, mhlawumbe nabantu futhi abasazongena emshadweni. Kodwa sinimeme nonke benikhona nilekelela abanye benabashadile, abanye abanayinhloso zokushada, kodwa nikhona nizolekelela lento edila nemshado. Ibalulekile-ke leyo ndlela yokucabanga nendlela yokwenza, hhayi nje kuphela uma sikhuluma ngey'nkomfa, kodwa kuyona yonke into. Abazalwane babizelwe ekutheni babe yabantu abakwazi ukuyifaka ey'cathulweni zabanye, bakwazi ukucabangela abanye, bangene ey'mweni zabo, bakwazi ukubalekelela ngezinto ey'ngabathinti bona. URomans 12 uverse 15 no-16 usifundisa leyo nto. Uthi kuverse 15, thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo, nibe mqondo munye. Ufuna ukumalapha. Uma kukhona abathokozayo, noma wena kungasisi isikhathi sentokozo kuwena, kodwa ngena entokozweni yabo ukwazi ukuthokoza nabo. Ungathi ngoba kweyakho impilo kunzima, awuzi ukubalekelela abanye ekuthokozeni kwabo. Awuhlangani nabantu abajabule ngoba wena udabukile. Futhi uma kukhona abakhalayo, noma ingabe wena isikhathi sentokozo empilweni yakho, ngena ekukhaleni kwabo, ngena ey'cathulweni zabo, ukwazi ukuba nabo kuleso simo, ukwazi ukulekelana nabo ekukhaleni kwabo. Ungathi ngoba wena akukuthinti ukukhala kwabo, ngakho awuzi ukuzwelana nabo, awuzi ukubalekelela. Umzalwane akasiyo umuntu onjalo. Njengalokhu uJesu waba ne-empathy kithina esezulwini engaxakweli lutho, bazalwane. Wayengahlali ngunaphakade emazulwini kwintokozo yobunye nobaba ney'ngelosi abaphila nazo, angayicaki ngathi. Kodwa waba ne-empathy, wasuka ezulwini wazongena ey'cathulweni zethu, wazoba umuntu njengathi, waphila emhlabeni wethu le mpilo esiyiphilayo in every way, ukuze akwazi ukusiza esimweni ebesikusona sesono. Nathi sibizelwe ukuba abantu abanjalo. Sibona abantu abayicabangela thina kusodwa, asibona abantu abanaka ezethu izimo zodwa, kodwa sabantu abangenayo nakwezabanye sibalekelele. Ingakho ngithi senze kahle, nenze kahle ningashadanga ukuthi ningene ey'ndabeni zabantu abashadile izolo, nilekelele le nkomfa ezokwakha umshado. Amen. Asikwenzeni nakwezinye iy'ndawo, bazwane, ngithi asikhuleni kuleyo nto. Asibe nje abantu abanjalo komakhelwane bakho, kulabantu ohlala nabo ekhaya. Iba umuntu okwaziyo ukungena ey'cathulweni zabanye. It's a spiritual thing uNkulunkulu asibizele kuyona. Uthi verse 16, nibe mqondo munye. Le nto yokuba ne-empathy, ukwazi ukungena ey'cathulweni zabanye, iyasiza ukuthi abantu bakwazi ukuphilisana. Siyakwazi ukuzwana, siphile in harmony with one another, uma wonke umuntu engayicabangeli yena kodwa ekwazi ukubuka ezabanye izimo ayifake ey'cathulweni zabo, akwazi ukubalekelela. Amen. Ivesi elinye likhuluma into enjalo. Ngicela ubuke u-1 Corinthians 12. Uverse 24 yak 26. Ukhuluma ngathi njengezitho zomzimba. Uthi kanti lezo ezibukeka zizinhle izitho zomzimba azikudingi ukuthi uNkulunkulu ayinikeze udumo. Azikudingi lokho. Kepha uNkulunkulu uhlanganisile umzimba, kwathi lezo ezidelelekile wayinika udumo olukhulu, ukuze kungabikho ukwehlukana emzimbeni, kodwa izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Uma kuhlupheka isitha sodwa, zonke izitho ihlupheka kanye naso. Uma kuhlonishwa esodwa, zonke zijabula kanye naso. Ufundise ebandleni lento yokuba imbumba, iyona lento ye-empathy ebengikhuluma ngayo ngaphezulu. Yokuba imbumba yokuzwelana njengomzimba. Uma kubuhlungu ubhozo, ulimela uqhuzukile, uzwa kukhala umlomo. Kwehla inyembezi emehlweni. Izandla ziyanyakaza zifuna into yokusiza ubhozo. Nonyawo luze liphakame kanje liqhugela ngoba luprotect ubhozo. Umzimba uNkulunkulu uprogramile nje ukuthi usebenza kanjalo. Uma kwathinteka isithe sodwa, umzimba wonke. Wonke amaphathi omzimba asebenza ukuvikela leso sitho nokusilekelela. Ngisho igazi uNkulunkulu liprogramile ukuthi liyaklota lapha ekugcineni. Kuzongichazela kahle isetho lapha emumva. Udokotela kodwa liyaklota ukuze lo bhozo ungophi uze azo afa umuntu kunezinto ezilapha ukuze kungangeni infection. UNkulunkulu uthi la kulama vesi, nathi njengomzimba kaKristu siyibandla simele ukubanjalo. Makhona thina ohluphekile, sihluphekile sonke njengebandla, siya reacta, siya responda ukunakekela lowo mzalwane. Makhona ohlonishwayo noma ojabulayo izinto ezimhambela kahle, sijabula kanye naye sonke njengomzimba. Ibandla likaKristu liyinto enjalo. Asiyekelelani umuntu akaphila impilo yakhe yedwa, siphila njenge-unit, njengomzimbo wodwa kaKristu, simele ukubanjalo bangcwele. Lento esiyenza izolo kwabashadile inhle, asiyenze eyimweni zonke zempilo. Amen. Into esibili engifisa ukuyibalula, ngicela fole uvule kwabaseFiliphi kuchapter 1. Asiqhubekeni futhi nokukhula ekwazini ukusebenzisana ekufezeni inhloso kaKristu. Iyahambisana nale ngigcine ngayo yesithombe somzimba. KuPhilippians chapter 1 verse 27. Okubalulekile, hambani ngokufanele ivangeli likaKristu ukuze kuthi noma ngiza ukuzonibona noma ngizwa ngani ngingekho, ngizwa ukuthi nimi niqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye, nilwela inkolo yevangeli. Qhubekani bangcwele eFiliphi, nihambe ngendlela efanele ivangeli. Khona noma ngizoza nginifice ninjalo, kodwa noma ngingekho ngizizwa indaba ngani abantu benikhuluma ukuthi nimi niqinile emoyeni munye, ninto eyodwa nangomphefumulo munye, niyimbumba, niyinto eyodwa, niyaqinisana, niqine ndawonye. Bese ethi nilwela inkolo yevangeli. Ngahlahla amagama awasebenzisayo uthi striving side by side for the faith of the gospel. UNkulunkulu nesithombe sabazalwane bebumbene ngokwengqondo, bebumbene ngokwenhliziyo, benomgomo wodwa, bese bema shoulder to shoulder, side by side, omunye ngapha, omunye ngapha, sidonsa ndawonye, silwa ndawonye, siphusha ndawonye, siyinto eyodwa ekulweleni ivangeli likaKristu. Amen. Ibandla liyinto enjalo bangcwele. Kuyenzeka silingeke, siyithole sesilingisa ama-political party, sesilingisa nosomabhizinisi basezweni, nokuhwebhana kwakhona nemibango yakhona, nokuyicabangela wena okuqhamuka lapho, nokubanga iy'khundla, nokufela nomona wayekuloku ungasemina. Kodwa isithombe uNkulunkulu afuna sibe naso sebandla womzimba, amasosha empini, shoulder to shoulder, siyalekelelana simoya munye, simqondo munye, simphefumulo munye, senza izinto ngokulekelelana njengomzimba. Yinhle leyo nto. Kumnandi ukubona abanye noma bese stage behlabelele, bekhuluma, beshumayele, abanye basekhishini, abanye nabo bejika ney'ngane ngale ngemumva. Nangomunye donsa ihlalo, nangomunye ciphaza ama-econ, nangomunye amukela abantu abangenayo, nangomunye gijima namathishu ngale toilet, nangomunye enzani, nangomunye enzani. Konke kunomgomo wodwa wokwenza lento kaKristu ibe yinhle, isebenze. Yinhle leyo nto emehlweni kaNkulunkulu. Uyayithanda uNkulunkulu into enjalo. Akekho okwebha omunye, bangomunye, fela omunye umona, ngoba sonke sinomgomo wodwa akusiyo umgomo wokuyiphakamisa noma ukugqamisa abathize, kodwa umgomo wokuthi ivangeli lisabalale, and specifically izolo imishado sizakale ngevangeli. Siqhubekeni bazalwane ekuyenzeni leyo nto. Uma upheqa uya kuchapter 2 khona la kwabasefilipi uverse 2, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe namqondo omunye, ninothando olunye, nibe nhliziyo nye, nicabange into yinye. Uyababona onye nye nye, uyasazi isiZulu. Yonke into yenzeni njengembumba. Uthi kuverse 3, ningenzi lutho ngombango nangokuyiphakamisa okuyize, kodwa ngokuyithoba nazisa abanye ngokungathi bakhulu kunani. Sitatazelelane, sivume ukwenza le msebenzi edelelekile ukuze abanye banethezeke basizakale. Akekho olwela awakhe amalungelo nolwela esakhe isithunzi nolwela okwakhe ukuhlonipheka, kodwa wonke umuntu uyibeka phansi, ufuna sengathi abanye bakhulu kunaye, engathi uyena oyinceku, uyena oyi-servant. Yonke into siyenza ngenhliziyo eyodwa, singenayo inhloso zokugqama phezu kwabanye. Imnandi leyo nto bathandekayo, imnandi ibandla elinjalo. Asikhuleni ekube nabantu abanjalo. Amen. Nakho kwesithathu engifuna ukunikhumbuza khona, umsebenzi esiwenzela uNkulunkulu uneyithelo. Kwaba seCorinthe chapter 15 abokuqala, First Corinthians kuchapter 15 kade ekhuluma ngendaba yokuvuka kwabafileyo, kuverse 58 ekugcineni kwechapter. Ngakho ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilileyo, abangaxegiyo, abavame njalo emsebenzini wenkosi. Nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini. Akusilo ize bangcwele. Akusilo ize ukuvuka kwakhe ekuseni, ukuyikhandla kwakho, ukuplana kwakho, ukusebenzisa isikhathi sakho, ukukhipha imali yakho. Abanye ngiyangi amawealth abaningi abeze begula, abanye bebenama arrangements athize abawakhanselile ngoba bebona idingo, abanye bakhipha imali zabo. Sonke kunokuyikhandla okuthile sikwenzile. UNkulunkulu uyafuna sikhumbule ukuthi akusilo ize, silona ize. Into ekhuluma ngayo la ukuthi abazalwane noma befa bazovuswa ekufini. Ibandla laseKorinte laselingene kwimfundiso yenkohliso likholwa ukuthi ayikho indaba yokuvuka kwabafileyo. UPaul uyabakhumbuza ukuthi no ikhona, ngoba uma uJesu avuka ngosuku lwesithathu ethuneni, ngakho kukhona ukuvuka kwabafileyo. Futhi njengoba avuka uJesu waye ulibo lokuqala, into yokuqala ezintweni eziningi ezolandela, nathi sizovuka kwaekufeni njengoba uJesu avuka. Siyafa manje, yebo, siyangcwatshwa manje, imizimba yethu iyabona. Kodwa uPaul uthi iyovuswa ingasenakho ukubola. Uthi khona imizimba yasemhlabeni, kodwa futhi khona imizimba yasezulwini uNkulunkulu asibekele yona azozivusa ngaye emathuneni. Okwamanje sifa sidelelekile, sibulawa izifo, sibulawa ingozi, sibulawa sibulawa abantu, yonke into. Asinamandla, sibuthakathaka, kodwa kunelanga elizayo njengoJesu ngosuku lwesithathu liyeza nathi usuku lwethu lwesithathu, la khona icilongo liyokhala, inkosi mayibuya, abafile enkosini bavuke kuqala emathuneni. Kuyoba ilanga lemvuzo lelo, ilanga la khona iyincwadi ziyovulwa ezethu zingavulelwa ukubalwa kwezono ngoba sezahlawulele, zivulelwa ukubalwa kwemsebenzi. Iyobuya indaba yomhla ka 1 March 2025. uNkulunkulu apheqa ama page pheqa. Vele ukuthi waqukula ihlalo ukuze abantu bahlale kahle, bezwe izwi likaNkulunkulu, basizakale, bathembeke emshadweni yabo bayezulwini. Naba bakhona uNkulunkulu avula bheke. Abalwa ngazi uma kube kubalwa ama diamond nayo bengena kuma crown. uNkulunkulu akasicacisele simvuzo ngoba inodwa kuyobe kunemvuzo esigiqabezwa ngayo bangcwele ngokusebenza kwethu akusilo ize okwamanje akabonakali esiya kuba yikho kodwa mayibonakaliswa siyofana naye siyonika imizimba njengeyakhe sinikezwe ubukhosi obufana nobakhe sinikezwe imvuzo njengalokho noJesu after sefile ekubekezeleni kwakhe ukufa ewuqedile umsebenzi ubaba emnikeze wona wavuzwa wahlale ngokwesokunene sikaNkulunkulu nathi kunemvuzo esilindile bathanda asikholweni leyo nto futhi ayisenze leyo nto sibhukule ekumsebenzeni uNkulunkulu singenqeni singalindi nabantu ukuthi kube khona abakubalayo kwesikwenzile kodwa siubheke umvuzo wethu kuNkulunkulu angazi noma uyazi ukuthi umvuzo uba ngcono uNkulunkulu akubekele wona ngesikhathi abantu bengashongo lutho uyazi lona uJesu so labafarisi uthi babe nayo imisebenzi emihle abayenza njengokukhuleka ba abantu abakhulekayo ba abantu abanikelayo besiza abantu abahluphekile kodwa uthi inkinga yabo babezenza zonke izinto benzela ukubukwa abantu abese uJesu ngesikhathi wenza into ngenhloso yokubukwa abantu mase bekubukile abantu bakunqoma bachazeka wena nakuwena kwathi ixoso lenhlizweni yakho uthi usiwamukele kumvuzo wakho akusekho ozophinda ukuthole kuNkulunkulu ma uwenza izinto uzenzela lokho ngamanye amazwi ma ungazenza izinto uzenzela lokho noma izinto uzenza nje uzenzela uNkulunkulu abantu bangasho lutho kungabi khona okuncomayo kungabi khona ngisho nokubona uzathi uJesu manenza isandla sensaka right asingakwazi ukwenziwa esaka left abantu abazi ukuthi wena uphane ngemali abantu abazi ukuthi wena uke wajikela ngale wacishe emwaqhuzuka ndawona thizwa wacishwa welo yihlala uyoyilanda akekho wazini umfundisa kabona mkhulu umvuzo wenu ezulwini usho njalo uJesu ngesikhathi nenza imsebenzi yenu yokulunga niyenze kusithekeni mkhulu umvuzo wenu ojabula ukuthi bathulile akekho bonile ojabula ukuthi akekho waziyo ukuthi wenzeni ngoba then isamba sakho ezulwini si intact baboyi basihlephula abantu manje balokube ngincoma nami ngize ngilingeke ngijabulela ukunconywa yibona kanti ba rights bengabonanga bengiyekile khona ngizosifica siphelele amen ngoba seGalatia chapter 6 uverse 9 wakhona no verse 10 Galatians 6 masingakhathali ngokwenza okuhle ngokuba siyovuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali ngakho ke njengokuba sinethuba masenze okuhle kubo bonke ikakhulu kwabendle yokukholwa singakhathali siyafika isilingo sokukhathala bangcwele ngiyazi nje namanje sonke sikhathele physically kodwa ukhulume kakhulukazi ngokukhathala emphefumulweni umuntu uyakhathala ngenxa yokucriticize ubenza kahle abantu bayamgceka kunokuthi bamgququzele abantu bamenza okubi kunokuthi bamenza okuhle impili ibanzima kunokuthi bengcono ngoba umuntu bebheka ukuthi ngokwenza okuhle kukhona imvuzo azoyamukela la emhlabeni maye engayamukeli lokho iqhubeka kubanzima afikelwe isilingo sokukhathala uthi uPaule ekhuluma izwi likaNkulunkulu masingakhathali ngokwenza okuhle ngokuba siyovuna ngesikhathi esifaneleyo masingadangani asazi isikhathi esifanele ukuthi nini sibuye siqalele ukuthi mangase ngiphushe imsebenzi kaNkulunkulu kulonyaka sholi ngonyaka ozayo fanele ngiyibone izinto ezinhle zenzeke empilweni yami kanti mhlambe alikho njalo icebo likaNkulunkulu ngempilo yethu mhlambe uNkulunkulu usincisho kwasemhlabeni ngenhloso yokusigiqabeza double portion triple portion ngalezulwini asazi ukuthi nini isikhathi esifanele uNkulunkulu asimisele sona kodwa sikwaziyo ukuthi siyovuna siyazi isikhathi wonke umuntu otshalayo ensimini kaNkulunkulu agasoza lahlekelwe umvuzo wakhe zonke ikhwepho ifakile wonke ama sacrifice owenzile yonke imizamo yakho every effort uthi Jesu ngisho umuntu okhipha inkomishi yamanzi enikeza nje ingane ekholwa uJesu yomile ayinika inkomishi yamanzi uthi akusoze nanini aphuthelwe umvuzo wakhe every little thing bangcwele yonke into encane oyenzile izolo noyoke uyenze going forward for umbuso kaNkulunkulu uyovuna ngesikhathi esifanele uyovuna siyeza leso sikhathi uma singadangali so singadangali bangcwele asibeni ama marathon runners mase kuze indaba nokusebenzela uNkulunkulu asizukuphelela endleleni asizukulinda nokubona ukuthi ubani oshaya ihlombe endleleni isigijima sibheke entanjeni intambo ilanga lokufa intambo ukubuya kuka Jesu ngizogijima azabuye ngizogijima kuze kufike ilanga ngibizela ngale ekhaya athu Paul ngiqedile kwami ukugijima ngigcinile ukukholwa ngikulwile ukulwa okuhle manje sengihlalelwe ukokwamkeliswa umqhele umqhele wawuyimedal manje Timothy ngiyoshaya intambo ngiqedile irace yami ngilindela ama medal manje so ngikathi gijime ngenhliziyo enjalo ebheke entanjeni intambo isekugcineni kweimpilo zethu bangcwele sifakulelo giya lelo asizukuyeka ekupheleni konyaka asizukuyeka ebusika asizukuyeka ma bengasangithandi sebengihleba asizukuyeka makufika ubunzima empilweni kodwa sogijima kuze kube sekugcineni njengoba uNkulunkulu efuna senze amen amen nenza kahle bangcwele ngiyaniqhuquzela ukuthi siqhubekele phambili nakho ke ngifuna ukuvala ngakho ngifuna ukuthinta kwi theme yayizolo le theme yokuzehlisa emshadweni kodwa ngifuna ukuyi applya kithina sonke noma sabantu abangashadile ngicela ke ukunivulisa la mavesi ambalwa nje ukukhuluma leli point bese ngiyavala ngicela siqaleni ngo Matthew ku chapter 5 Ethemia izolo beku ukuba meek ukuzehlisa emshadweni ngabe umuntu olwela amalungelo shaduze uqhekezeke leyo nto iqiniso nakuthina esingashadile uthi Jesu laphana ku verse 5 mayikhuluma echaza ukuthi abantu abazodla ifa lombuso kaNkulunkulu ba abantu abanjani babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba blessed are the meek for they shall inherit the earth. Ublessed uchaza ukujabula. Bajabula abantu abanje. Bajabule bese semhlabeni bayojabula nasekugcineni. Abasoze bayisola ngokuba mnene kwabo. Abantu abanje bayayisiza ukuthi babusisiwe kusho njalo. Uyayisiza umuntu onje. Uyilethela injabulo umuntu onje ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. UJesu mayikhuluma ngokudla ifa lomhlaba bekuyinto ejwayelekile ngalezi ayikhathi ukuthi abantu ama land owners amaqhawe ama politics ngalezi ayikhathi kwakho ama politics empi njengoba kusabuye kwenzeke namanje kodwa kwakunjalo kakhulu kuqala. Onempi enkulu onebuthe elikhulu kunabanye uyena obusa phezu kwabanye uyayitapela umhlaba ayinikezele azwana nabo bacebe yibo abantu ababusayo ezweni yibo amakhosi iqhwaga abaphatha inkembe ezinkulu abakwazi ukwenza indluzula nodlame namanje kusaba njalo
iqhwaga zenza umathanda ithatha ezikuthandayo ziyeke ingakuthandi ziyagulika zibe nemali ziqhubeke eqhwageni abanye uma ufuna ukuba into ethize ufuna ukuba into enkulu funda manukuyilwela indlela yasemhlabeni injalo thola amandla akhama alliance nabanye ube nendlela yokupusha iagenda yakho mawufuna ukuba usambadi emhlabeni uJesu ukhuluma the opposite uthi ekugcineni akusiba banjalo abayogcina bejabule bonke abanjalo bayophetha ngosizi ngoba iqhwaga ilandela inkosi yeqhwaga uSathane ekubhujisweni kwasesihogweni kogcina bamnene ifa lomhlaba ukubusa phezu komhlaba ingcebo yomhlaba iyonikezwa laba manje ababukeka bebuthakathaka bengeyilutho abamnene abamiki lento yokubamiki ngesiZulu sithi ukuzehlisa labathi ubumnene ngoba asinalo igama eliqonde ngqo lesiZulu elichaza ukubamiki kodwa umuntu owilling ukuzehlisa ayibeke ezandleni zomunye ukuthi enze umathanda ngaye lo munye owokuqala esimele ukubamiki kuyena uNkulunkulu labantu njengoba kuthiwa bayodla ifa lomhlaba ingoba bayazehlisa bayibeke ezandleni kaNkulunkulu ukuthi enze umathanda ngeimpilo zabo bonke abangavuma ukwenze njalo bayogcina ekubhujisweni wonke umuntu onqabayo ukuyinikela kuNkulunkulu ufuna ukuyibusa yena ufuna ukuyilawula yena ufuna ukuyikhethela yena ukuthi uyiphila kanjani impilo yakhe akazukuzwa ngeBhayibheli akazukuzwa ngoNkulunkulu ufuna lento ekuthiwa i self determination imini ngizoyinqumela ukuthi idestiny yami ithini ngiphila kanjani ngiyapi yonke into isezandleni zami wonke umuntu uzalwa enjalo uzalwa efune yakhe indlela ukwenza izinto ngendlela ethandwa uyena uthi uJesu babusisiwe kodwa bamikha bamnene abazovuma ukiyeka eyabo intando bayibeke ezandleni kaNkulunkulu enza umathanda ngabo bezwe ngaye ukuthi bazothandani abazukuthanda ini bazokhuluma kanjani abazokhuluma kanjani bazogqoka kanjani abazokugqoka kanjani bazobehave kanjani abazokubehave kanjani bazokwenzani ngemali yabo bazokwenzani ngezipilo zabo blessed are those abantu ababusisiwe nabazo abazophetha kahle ezimpilweni zabo ilabantu abayiyekelelayo entandweni kaNkulunkulu uNkulunkulu akwenza umathanda ngempilo yami bese leyo meekness idlulela hayi nje kuNkulunkulu kodwa idlulele nakubantu ophila nabo umuntu nje la amkhumbula uJesu mayethi uma ekhlephla ngempama ngaka right mnikeze no left iyona meekness leyo ukuthi angizukuvuka umbhejazane angizukulwela amalungelo ami ngizoyekela kuNkulunkulu mayevumile ngishayeke ngizoyekela kuyena akenze umathanda uNkulunkulu ngempilo yami ngiyamethemba ukungivikela ngiyamethemba ukungigcina ngiyamethemba ukungiphindiselela ngiyekelela enkosini nje mina uyayizwa nje mangiyichaza ukuthi kuzwakala ngokwasemhlabeni ngathi isithutha sakuphi kodwa lesi sinjalo stuphunga sini leso akusibe ubuthutha bangcwele ukuhlakanipha indlela yokuphila nokuphakade ngoba uNkulunkulu uyabalwela abamethembayo uNkulunkulu uyabaphakamisa abayithobisayo. Kodwa bonke abayiphakamisayo benze njani? Uyabathobisa. Zonke iziqhwaga isazokwehla. Bonke oshaya sibhamu nososomandla basemhlabeni basazokwehla babe yinto engelutho badliwe izimpethu zasesihogweni. Kogcina abathobile. Ngoba usho njalo umnini mandla wonke. Uyo decide ukuthi kugcina bani. Obethu ubuqhaga busixabanisa nje naye Ngako vumukba inabeton. Where's inabeton? Eh, intenga kazeng, njobule zika. Ungabu muntu tandu gulwa. Ungabu muntu tandu gui pindiselela. Baya gebanga guazu gu tubani. Eh. Ungabafundisi futhi, ungabakhombisi ukuthi ubani. Bayekele. Ngicela sivule kwabaseKorinte. YabaseKorinte kune-example eyiqongqothi ishona ekhaya le nto ku-chapter 6, 1 Corinthians. Ngizoya ngasekuphetheni manje. Sengashumayela iy'njumela ey'mfishane manje. Ngishaya indaba ye-excellence. 1 Corinthians 6. Verse 7. Kunenkinga eKorinte. UPaul uzwa ngendaba ukuthi abazalwane babambe ama-queue aseyinkantolo bayamangalelana. Dlamini umangalela uKhoza usemdonsele enkantolo ijaji elikhonza uDayena isithixo saseKorinte. Kufanele ahlulele phakathi kwabazalwane. Paul uthuka umhloli. Uthi verse 7, empeleni kwakhona nje ukuthi niyamangalelana, kukhombisa ukuthi nizehluleli. Kungebe ngcono ngani ukuba kwenziwe okubi kini na? Kungebe ngcono ngani ukuba nani niqolwe na? Kepha nina liqobo, nenzo okubi niyaqola. Lokho ngikwenza ngisho nakubazalwane benu. Uyayizwa i-logic, ngifuna unothise ama-steps la e-behavior uPaule asinikeza wona. Uthi empeleni kwakhona nje ukuthi niyamangalelana kukhombisa ukuthi nizehluleki. I-position ebhedayo leyo ukuthi usenkantolo uyomangalela omunye umzalwane ulwela amalungelo akho. Ayinhle leyo nto ivese ukuthi wahlulekile, kusho uPaul. You've been defeated. USathane uselinqobile, ingakho nje ulwa kangaka. Aka unotice la ukuthi akathi ayikho into okufanele uyilwele. Woniwe ngempela lo muntu, angazi kwenzeke nasitshele. Mhlawumbe kudliwe imali zakhe, mhlawumbe udeleliwe, mhlawumbe ukhulunywe kambi, isithunzi sakhe sadonselwa odakeni, khona into embi ayenziwe. Uthi uPaul wena owenziwe into embi. Njengoba usumphambi kwejaji umangalela umzalwane wakho ufuna gwetshwe okwenze into embi sewehlulekile mawuse simene esinjalo. Asinikeze iposition engcono. Kungebe ngcono, yazi ingcono le. Kungebe ngcono ngani ukuba kwenziwe okubi kini na? Kungebe ngcono ngani ukuthi nani niqolwe nayo? So ngicathi kwakunezimali la. Mhlambe khona odla impahla yomunye. Use emthwana usemtsarelile into yakhe umphuce ngenkani into zakhe nombemboleka imali akasayibuyisi. Uthi uPaul kungebe ngcono ngani ukuthi uvume kwenziwe njalo kuwena kungcono kumzalwane ukudedela abantu bamone angayiphindiseleli angafuni nendlela yokuphindisela legitimate njengokuya enkantolo abadedele nje kungcono lokho kunokudonselana eyinkantolo umuntu elwela amalungelo akhe. Kodwa there's something worse than leyo kuye inkantolo. Uthi verse 8, kepha nina liqobo lwenu nenze okubi. Kahle kahle ninamaqola. Lokhu nikwenza ngisho nakubazalwane benu. Anisaqoli ngisho abantu abangakholwa, niqolana khona la esontweni. Uyawubona ama-level lapha ekugcineni. Khona umuntu owenza okubi kwabanye, uyena oqola abanye, uyena obakhuluma kambi abanye, uyena isela, uyena ohlebayo. La ngaphezu kwakhe kukhona ohletshiwe nowoniwe ofuna ukuyiphindiselela somehow. La ekugcineni position 1, i-gold medal, ulo owoniwe engenzanga lutho kodwa uxolile uyekele kuNkulunkulu akafune impindiselo. UNkulunkulu sifundisa ukuthi asifuneni ukuba njalo bangcwele. Ukuba mikhi kusho njalo. Ukubadedela abantu ubadedele ngithi isikhathi una indlela yokuyiphindiselela. Siyazi ukuthi uyakwazi ukuyikhulumela wena. Futhi mawusufuna ungabagive bagcine sebethule. Bengasazi ukuthi bathini. Nenqindi uyayishaya. Ngoba wayifunda nge leyo mgodo wahambiwa kuyona. Kodwa ubayeke nje. Ubukeke njengesilimi emehlweni na. Hayi ngoba bezoxolisa, abaxolisi laba baseKorinte. Kunalokho ingathi bayamkolodela ubuke isithutha sethu. Kodwa uvuma ukuba isithutha, uvuma ukuba into engelutho. Uyakhumbula ukuthi ulingisa abantu mawenze njalo. Uyamkhumbula owayenamandla okubiza ama-thousands ezingilosi zizomlwela kodwa wavuma ukushelelwa ngeziphikile esiphambanweni enqunu phambi kwabantu. Uyamkhumbula? Uyamkhumbula owavuma ukukhafulelwa ngamathe. Ashawe ngeyinduku. Enamandla okwehlisa umbane ezulwini. Wathula uthi uIsaya enjengevu phambi kwabaguni bakhe. Wavuma bayishefe, imvi ivume bayishefe, ithula ithi du ayikhali nanjengembuzi. Kuthiwa kukhala kusizi kwahlula imbuzi. Le ayikhali nanjengembuzi, ithule phambi kwabaguni bayo. Ma wenze njalo ulingisa uKristu. Khona igenge elwayo, engazehlisi. Inanenkosi nayo. Ungayilingisi leyo, eyavuka umbhejazane ngisho ezulwini. ULucifer igama layo, Satan. Wavuka umbhejazane nasezulwini ethi kuyoze kube yinini mina lokhu ngikhonza lo baba lo. Nami ngitswempu ngeyindlela zami. Angizulokhu ngizehlisa, unjalo umzalwane ongafuna ukuzehlisa, ofuna ukulwela amalungelo akhe. Ungalwi. Ungalwi uright. Be wrong. Ubayekele enkosini. Amen. Senze njalo ebandleni. Ngicela ke ukuvala ngaleli ngithanda ngichuze kulawa sele. Ngicela ukuvala ngoJakobe chapter 1 verse 19. Jakobe chapter 1 verse lika 19 manje lapha ku 21. Kubethu babudlamini izolo asibe nje emshadweni. Ngithi mina iba nje noma usingile. Iba nje ekhaya, iba nje esikoleni, iba nje emsebenzini, ekakhulukazi ebandleni, bathanda. Emsebenzini kuye bekhona indlela, kukhona ama-disciplinary hearing, nama-grievance, nangaphandle, akusho ukuthi akuyiwa nhlobo enkantolo. Ungayi enkantolo kakhulukazi ngaphandle, ngoba zikho ezinye iy'ndlela zokuthola ukusizakala. Ebandleni yikhona ezinye iy'ndlela, akhona ama-church discipline processes esingawalandela. Asidingi ukuwahlulelwa umhedeni wejaji ongamazi uNkulunkulu, sibe sithi siyamazi uNkulunkulu mina nawe. Akekho ukwazi ukuzehlisa kodwa phakathi kwethu. Kufanele kuze kuyodecida ndoda thizene ekhonza amadlozi. Itshele thina esithi sazi uNkulunkulu ukuthi asibehave kanjani. Ihlazo bancwele. Abazalwana bayisana ey'nkantolo bayayicazulula iy'nkinga. Kodwa-ke ngaphandle singayisebenzisa iy'nkantolo nazasemsebenzini nakuphi nakuphi. Kodwa buka lawo verse 19 encwadini kaJakobe. Yazini lokhu bazalwane bami abathandekayo, ukuthi makube yilowo nalowo muntu asheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze nokuthukuthela. Ngokuba ulaka lomuntu alizuzi ukulunga kukaNkulunkulu. Ngakho-ke lahlani konke ukungcola nobubi okukini, namukele ngobumnene izwi elitshalwe kini elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Ubaba Nkosi uke walithinte leli vesi. Akube yilowo nalowo muntu asheshe ukuzwa, abe asheshe ukuba ne-empathy, leya nto engiqale ngakhuluma ngayo. Amzwisise omunye, ayifake ey'cathulweni zakhe, abone ukuthi ukhala ngani. Abe nendlebe ende, asisize uNkulunkulu kule. ubalalela abanye uzwe ubazwele shesha ukuzwa hlala kulento yokuzwa bacabangela abanye iba nozwelo kwabanye ba understand ukuthi bafila kanjani baqhamukapi nalezi zinto abayishoyo singajahi ukwahlulelana singajahi ukulabelishana kodwa azame ukuunderstandana uthi ubaba Dlamini thina eshadile amadoda awahlale ngokubaqonda amakhosikazi awo kodwa nasebandleni akube njela siba abantu aba-understandanayo ngoba sonke sisuke ey'ndaweni ey'ngafani sicabanga ngey'ndlela ey'ngafani sikhuluma ngey'ndlela ey'ngafani ma ngase wonke umuntu amekwe yakhe intaba kungasuka impi ebandleni kankulunkulu kufane nasephalamende labahedini
amen
asisheshene ukuzwa bese thi asiphuzeni ukukhuluma thatha kude ukuphendula thatha kude ukuyiphendulela thatha kude ukuphusha eyakhe imbono thatha kude ukukhuluma bese uyaphuzi kakhulukazi ukucasuka asibe nabantu abacasuka ngesikade ngempela it must take a lot ukucasula umzalwane umzalwane akufanele abe labantu ekuthiwa bane short fuse yabazi abo bantu uqhuma manje umuntu wakhona igrenade imike yaphoswa ibhasta manje ayikuniki nechance yokuthi ukwenze njani ukuyithulisa khona la mabhoma netimer yawazi lawo anwabuke namamovi nabancwane ikhona lo ibonayo ishaya i-countdown iqala lapha ko-10 minutes ibonile kho ishaya i-countdown ikunika ichance yokuyi-disengage ukuthi ithule khona namagrenade imike yaphonswa sekuphelile thatha ikhava umzalwane uyile yabhoma enetime futhi akanawo 10 minutes unetime ende umzalwane isho njalo elivesi asiphuzeni ukucasuka okuchaza ukuthi yebo zikhona izinto ezisilinge ekutheni sicasuke abantu bayakwenza izinto ezimbi uJakobe ukhuluma ngezinto enjalo bayakhuluma kambe abantu bayagqeka abantu izathu singekho bayadelela abantu bayakwenza izinto ezimba abantu kodwa umzalwane uyilenhlobo ephuzayo ukucasuka awekho ama temper tantrums ebandleni likaNkulunkulu awekho ama volcano ebandleni likaNkulunkulu nangizoba ncwela hayi vibalekile le. Abekho abantu awekho ama outbursts of anger ebandleni. Amen. Yeah. Hayi ngoba singazukonana kodwa siyaphuza ukucasuka thina bazalwane. Saziwa kanjalo. La ebandleni kaNkuluNkulu bese sikululela nakwezinye izindawo. Uthi uJakobe ubabudlamini kwaphendula nje mangimbuza umbuzo ukuthi asithi nabantu abasi-abuse wathi ubabudlamini noma ke phela ungazama ukuyiphindisela kusho ukuthi uzomenza bengcono lo muntu ngithi mina akazi ukuba bold nomuntu ongonayo uma uthi angithule akazi ukuqhubekela niphambili angenze even more uthi ubabudlamini noma kungangathula akusho ukuthi uzowenza kubengcono lisho njalo livesi lithi ngokuba ulaka lo muntu alizuzi ukulunga kukankulunkulu Ngokubhoka ngolaka awenzi into ibe ngcono ngendlela ikaNkuluNkulu. Ukubhoka ngolaka indlela zasezweni ukuze bangisabe, ukuze bangangilokothi, ukuze bangazi nami ukuthi ngubani bese ngibhoka ngolaka. Kodwa eyikaNkuluNkulu indlela ihambi lapho. Blessed are the meek kusho uNkuluNkulu. Ngakho ke lahlani bazwana ukungcola, lahlani ububi, ibitterness enhlizweni zenu. Namkele ngobumnene izwi elitshaliwe kini izwi elitshaliwe kini izolo izwi elitshalwa namhlanje izwi likaNkuluNkulu eqhubeke sinika lona sibe abantu abalamukela ngobumnene sibe mnene maqondana noNkuluNkulu sibe mnene futhi maqondana nabantu amen.